Girl, I really love you so. I wanna make you right at the pillow. Please, baby, come to me. Have mercy on me. Don't make me cry. Girl, let my blood flow. Dear, my love is endless. Now be my light in the darkness. You can call it madness, but that beauty is a magnet. I wanna dance bamboo with you. Let's dance tango. Kishenzi, niki kucheki moyo na kufaganzi. Njoo, ukikata kuja iyo ni soo. Roho, yangu mijama wazo mengi fogo. Roho, yangu mijama wazo mengi fogo. Njoo, ukikata kuja iyo ni soo. Nakupenda kweli reire. Roho, yangu mijama wazo mengi fogo.
After that, girl, kiss me and feel me. Kiss me.